Bueno, injabulo yami. When we sit and we sambi, kitanda wena, woba wena, ngeke ungilahle. Ezinhlungwini, ebumnandini. Ezinhlungwini, ebumnandini. Angeke wangishiya. Angeke wangishiya. Baby, I.
I'll see you disappoint, you're always there for me.
Oh, baby.